radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kade kabaruji amen fulfulde sakirabe hedibe jamwale modo eden goni e bete aljumaara sappo e joyi lewru novembre hitande 2019 yamde jena yottake gondo Ousmane Niall buddo kabaruji do Salim Jourata boggi jande to lay himbe malete medoron futato nyaw jabbet won e mubbe e direction nationale de la santé lay yambingol nyaloma adna ke janado habude e jabbet docteur en collectivité nyaw o mo wondi e beydare habude sembe maajere mawnde ana anii wadde kiikiɗaa ko o dow faabaade larme mali ley nokkum noddirteeɗo monument de l' indépendance maajotooɓe ana dartadu e laamu o laaɓina dow kabaru kaake militaire en coodaaɗe ɗee ley tonngande nde international crisis groupe waɗi holliti wiide ley nokkuuje damaaji woni ɗo guɓe jaddinkooɓe ngonndi e yahde jooni ko hollitaa ley tonngande nde ley e nokkuuje woni ɓe ngonndi e tewtude yimɓe faa natta e maɓɓe yoɗi woni sembe kabaruuji ɗi mbiyataa ko bisimilla mooɗon heɗaade studio tamani sakkiraaɓe hollitindi wiide jemmaako o wonno almawloudou lamru yiitu mo wuuri mo tagire ɗen saabu muɗum mahamed sallallahu alayhi wa sallam dow kabaru muɗum gofanema mali o wii golle wala ñalawma hannde aljumaare nde ley mali fuu e manngal muɗum ley mali ley yimɓe temedoron futtato ñaw jabbete ɗo woni ñaw sukkora won e muɓɓe e wi direction nationale de la santé faa hannden du omo wondi e ɓeydade leyni woni ko mali yambini keñen ñalawma keƴƴanaaɗo haɓude e jabbete e wi docteur en sababuuji heɓugol ñaw jabbete o sembe ana heewi hono joɗogol nokku gooto eɓe darta e jamaare nde mono fuu darta ƴiiƴa muɗum yalla ana ndento e o ñaw faa ɓeydurɗene faamu keɗɗene mumini sendebo aminata dial e ali sisé
e wi sawroowo jabeta docteur ibrahima ñentawo jabeta yo ñaw ɓeydugol sukaro e ƴiiƴam yimɓe ewtugol hoore mum waawi anndude so tawi neɗɗo ana ɗum
kiɓɓe kewɗe ɗon kam wakkati fuu e poñjan yogaaji ana holla puɗɗoore jabete barmeje ɗe cellata pilititoɗe wakkati fuu ana holla jabete a haani yahde ɓamoyde ƴiiƴam ɓamoyde ƴiiƴam ƴeewa yalla jabete wala e heen e ley ɓanngol ƴiiƴam ɗa ɗum hollittita so a won jabeti na a wala
ɗum wona ñawtimmowo ka saratabba waajuuji dow majjum torraaji mum ɓuytoto yo ɗum doctor on ñanta o holliti wiide omo sifana min torraaji majji
a emi ɓe ñaw jabeti wala e mumɓe so won tiiɗalamum keɓi ɓangal ɓerɗe amin na wala o immintami neɗɗo mo ñaw jabeti woni e mum yiyata o na walla omo waawi mayde helu ñaw jabeti o ana waawi waddude ñawŋaaji mbiyeteeɗi accident vasculaire cérébral o ñaw mbawɗo hadde ƴiiƴa njohoɗan nde terɗe ɓi adama nabbitide yahde hoore mum ɓuytude sembe gorko ɗum ñaw jabete o ana waawi waddude tordaaji faa heewi ɓe ngurɗa ɓi adama
leydi mali farmacopédunna ana sawra ñaw jabete leɗɗe yokaaji hono jalani ba e ñokoro sey ana moƴatni sawrugol mum yo ɗum mohamed fall sawroowo ɗum holliti wiide ka e wi makko ɗi lekki ana wondi e majjude
nemiɗe gollirano lekki mbiyeteeki jalani ba ga ki heɓataaki hannde ki lekki ana moƴatno sanne ñaw jabete o nene feeyaki heɓeteeno aɗa wawino heɓde faa heewi ene mbiyeteeni Mouriba Bou hannde lekki ana wonno to mbiyeteeki ñokoro sege ki du ana moƴatno sanne ñaw jabete ngaki heɓataaki hannde kanki du e juuɗe amin nafa fewhunde wala jokkude safare goɗɗo so tawi safare dogotoro e ko mbindani ma ko jokkuɗo
keeƴaɓe fedde ñawɓe jabete le leydi mali holliti wiide heejo ñalaande mum ana walla ɓe wonde immaddaraaji famingol yimɓeele dow majjum o holliti wiide ñalowma nooga e tati lewru novembre ƴiiƴam yimɓe ewtete so tawi jabete ana heen e wi maɓɓe
sakiraaɓe kabaruji mali heejoji ittijotamani fo ana mbawi haɓede dow whatsapp fa keɓondi kabaruji nelde ɓataki ittijotamani dow numéro 76 62 88 51 via modou oɗon mbawi hettinade ɗi kabaruji fo dow numéro 37 321. Faɓɓe kollitaɓe caggal larmi mali maajere mawnde ana anii waɗede kiikiiɗa ko o wattu 15h nokku monument de l' indépendance nde maajere baale société civile parti politique ŋaaji kerduɗi laamu kañe e baale julaaɓe annii waɗde ɗum caggal hollitingol eɓe caggal larmi o eɓe darta du e laamu o fammina yimɓe faa laaɓa dow kabaru soodugol kaake militaire en ko hollita wiide nguyka waɗi dow muɗum keɗe ko nu togowi mamed ali dow faccitango oumar waygal o
hoɗum waɗi somin gaɗi ndiyaɗo maajere adulla ñalowma hannde o ko woodi e leydi meɗen ndi leydi ndi ana jogui tiɗallaji mawɗi ko nayri banggal jam e deeƴere kañe e ndenagu ñande fuu sina yimɓele maaya hen min kollita wiide armé o tan no ɗum laati fuu mine miɗen tawa bangge maɓɓe hoorejo leydi ndi ona hani haalande faabotoɓe leydi ndi gonga haalanaɓe fuu fa laaɓa saabi de ñalowma hannde o koɓe gatta ko e ɗum satti sanne famminaɓe wiide soɓe garɓe wallude leydi ndi tan ɓe kaala ko woni e anniyaji maɓɓe saabi de sikkaɓo borde fu e be joge be kanni fa baade leedi ndi hono kanko horeje leedi mali ndi o wirino yewte yalla hono mali hani hemtirde ndima ko mu
fa mali yalta leedi dal woni le mudum o jam wada larmi mali hani ardaade le ima daraji yeso mangal pad en leede godde ngarde fa baade ay dum wonno ko horeje ko coalition de force patriotique holiti wiide alkamisare kenyan fedde ko fopnde haali dum le ko joddi en nantinobe kabaruji e wi mabbe fanda kawrital mabbe ngal ana fawi do noddude leedi yankobe fa mbilta leedi mali ndi yalla yalta leedi ti dalaji kede ko abdullahi amadou si horeje ko fop wi fadimata agaysa altini do faccitan ousmane diko
ya kala menka warbe walludobe anakaani wonde le hawjinde larbe mali so tawi yo enen be ngari wallude avion fay goto drone fay goto hijande jolaare fay watare du hana wadde e madraso horejo mawdo larme mali yamirali yo kanyum haani hawjade warbe walludembe hakkilo amenka yo liwdotobe wana henetebe yeso handan eden le kabaru mo fay kanaka leedindi anda ko notibe embe ngollata mirfitoden na dow ko hawra hen ko segora ci nangangal holiti e be mbaye gollude ko welibe tan hono no be garata ni e mirfitodo be juurdo se tawi mbaawa wonde le hawjinde larme mali yo don tan waawi waddande en suutude leydi me le luggere so be njabaali be mirfodo be juurno ton yo enen noddi de do gube de ngari faade paabo en e de kaani daranaade le hawjinde meede
lenu kuji gaji itete woni do gube jaddinkobe ngondi e yaade joni e wi international crisis group le tongande de ONG holliti albar jabbinante le denu kuji woni do be dartata himbe e jawdi kanye do be moloto le windane de e be darta e gofarne mangaji le e sahengel darano wadde larwa goji le denu kuji Ousmane Diko
leleedi mali burkina faso fawarde niger tongande de holliti ila 2016 de gube bande kabarde anangondi e nangude paade itirde yigaaje do laamu wala de gube nan fawarde jiandi koobe anakebe kange de nokkuje do bebe dorto jawdi fawarde e natinde yogabe mabbe e wi tongande de non beedidu itugol kange le damaje de ana waawi beedude torraji chopodun du keri leede e le kutongande de holliti tongande de holliti e misalu kabar kidal non yoga e habtobe hippe semabe fawarde e gube burdabe imgad kanye e be goldita don gacha ila 2017 de salte bande kabarde so natti e itugol kange e cakite non tongande de holliti itugol kange ana chopi kabar leede meden kanon fa dabarumudu hebele jogal bangal jaguñu non kana leede lefo golfu golida faana mudun yalla ana keba jogala e wi international crisis group nafaka mudun hede adna non yo haybudo non jaaguji natoji e jaltoji
yambere jette berde be noddir conference exposition international sur l'industrie minière et pétrolière mali timmi kanya do bamako do o imadara ministère humaninde yigaaje e petrole mali gol e golidibe mudun hawrintini julabe mawbe kanye horebe entreprise ngaji gollobe golle yigaaje darani dum hawrube hen fu kolite wiide belti ke sanne do o imadar fa bedure dem famu kedden Ousmane Diko Aminata Dial
hebe yaobe e o nokku moborde foar onon yoga yo marta kumpaku nabato dum yoga du yo fa heba golidibe kedana ko be chefi
je pense que c'est bien
e hakkilan dum mo nyaloma kenyan o yimbe kewal hande dum fuddi beydade gollirde kewdana dokkondira hakkilaji no bawi yarde yeso so wana e kawritangal newaki hebude andondiral e yimbe ni en kawritangal ana walla andude yimbe horebe kanyi e gollobe golle o e tawa be don midon jogi derewol ko wete carte de visite ko tawete midon bawi haldude e yimbe andambe golle o e gollirde kewde
exposant au simple assistant
le thème de re nokuje chotti de foar onon kaki kewde an chotte o debbo gollo kabaru yigaaji non holiti yetti fasane o do salon bangal kewal fawarde e kebaldu gollidibe leihen kedena ko sefi
c'est ma première fois que je participe mais
joni won arande an e tawede ngal kawrital e yo hure beydore fam mi wardi e horebe an famin kolla bitu gold homofona andi bitu gold yo gollirde maunde bangal kanyado mali do ana hani hande ko min batto yimbe wallondirobe min ewda hon min bawi gollidinde laawi di min bamata fami jara yeso do mali do nyande woter hawri tinde yimbe e haldude mabbe
e wi darani be kabar edition GMP wawi mobde ko heewi batte fam kebanode e yambere jabbididi seko marketa gote hore je comité onan wonko se fikere demmo
pour une organisation
mo ingol bangal kawrital tidalla ana hen kawrital GMP gal nafowan le adno o fu e hakkilaji yimbe dubbe nokkuje goddo warde be gollirde kanye de ana jiye jangobe e felde gelde e leede yogaje ana don
ne do yambere jettaberde nyalande yigaji non kanye petrol fu wadi watmo sare bangal yigaji meden halaji kewdi dogi e do mum hakkunde daranibe kabar mudun
ya golkan 2021 mali e lagine donki ndiri kanye mon fu wati bingaji didi bingaji mali di adama tarawre nos e seku koyta ngatti di mali e lagine ngoni dida bole ngal gubal nami bi ha wi cadde kany wonno hore
studio tamani yo pa ballamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
kabaru jingon ile region ngaji meden de ndiaran lamu moddi koro ngendi nodirtendi uron wara le commune bondo himbe jom en kabado be anda goni kippeke do mudum alal bare jabbinende e wi himbe ton yonki ka fu heddaki hen ka jomu en nabi dabaji kubbe du gawri ketan hik sakirabe do kadude kabaru ka kedde hedar yewtere sukabe de wassalam